sinqobile ngenxa yokwazi igama lakho sihlanziwe ngegazi lakho siyahamba ekukhanyeni kwezwi lakho siqonde
Where